From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session is provided by a family choir comprised of members from stakes in Tremonton, Garland, and Fielding, Utah. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
we conference that also will have a dual options. Jesus Christ, sorry, a home and chima for President Thomas S. Monson, send me and the and shame we enemy. Yet the Enchia Emma Onwa, a war television, radio, and a satellite. Sansona, Yama Onwa, Ashe Adiwe was take center. I will be as a fanena. And you might be to know a Busian choir, a free Tremont Garland, and a film Utah, and Jessica Legobin, and a Bonnie Goodly, our organ choir number two. Home can be heaven on earth. Empire Dicano, Elder Von G. Keach, our Cadu Ediosono.
Thank you. Father in heaven.
Eu te aplaudo.
We bow our heads today in gratitude.
E cuto a dawase.
We are grateful for thy son.
Dawase.
For his ministry.
Ni ejuma ni nchechere ni wo obewu aje yenkwa
we are so grateful to have a prophet among us
da wasese omai odifo Thomas S. Monson
show
se ubeshra no amana hoding
we're grateful for the words that we have already heard in this
da wasese won chechere ah yesu ya wo conference ya se ene ni eba bisin show se obebi akumam Nyanya ntiasie na yetumi etimi di ensem yiso. Shrew se ube shraye na yetumi ado yeho na yetimi asom omo omo benye. Se ni Yesu Kristo besom ye no. Da wase bompae wo Yesu Kristo dim ti amen.
President DFF Ugdorf, to suit me, you know, our first presidency in the Asori Empenim for any empatem adiosun, a beby any yabong abas. Now, Otuya, Oya Kevin R. Jensen, our managing director, our Asori Kuntebu from Ebeka Asori annual report. Oya Anna Brook P. Hills, our yet. First President Church of and so at the Asorin Kuntabu no Amai FA to 2016. My dear brothers, President Monson, I said, may fa Asori and Penny for Area 70. And they onward, you idiot, Asorin Penny, and you mean Mamonamo, Mam. Monsasunche. Yes, sir, ye be bo Thomas Spencer Monson, sir oye or comsheni any swadini any odifo, any president award the Church of Jesus Christ of Latter day Saints. Anna Henry Benyon Aaron, sir oye first counselor, our first presidency, Anna the Frederick Ugdorf, a second counselor. Ong jitum nam entre. Nia on jintum onunso entre. Yes, sir, ye best sustain Russell M. Nelson, sir, ono ye do me no no etitreni, na onwong di disun, abeye, sir, do me Russell M. Nelson, Darlin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bedner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasban, Gary E. Stevenson, Dale J. Renland, Ongwa Ngujitum, Mubesremo Mamun Sasu, Ongwa Ngujitum, so Entimin Emma Munsasu. Yes, just say, your best fat Ongwa a deep prophet Ninchen, any Dumi Nunas, Ongwa a commissar for any a deep for any any swadim, Ongwa Ngujitum, Ongwa Munsasu. Ubi a onjin tum so entre. Yedi enije entre elder Bruce D. Potter oye adamfu enye hukeni al ogui December 28, 2016. Yedi edone yekumemu areho etre sister Susan Potter ene ne mane ongu nenana mwina yeda Nyamia se se yedni sa ni papa pa we ye juma. Na ye se se yebe si Taylor Jean Godoy, Annie John C. Pingree Jr. Sa ongu ye area 70s. Ongu ongu jitum se ongu be de aseda ebe masa e nyan mu ewe juma ongu ayen esre mu munchre. Ye se se yebe yi edi aseda ama sister Linda K. Burton, Carol M. Stevens, and Linda S. Reeves, Songwe Relief Society General Presidency. And as Samson, I say, a release on a board nina. On one person on Kayahone, Eddie Asida Cassia, Eddie Massa, and Yamai, Edward Juma Cassia on Wayamai, Mr. Mamun Sasso. Yebesi Sister Jean B. Bingham, Sir Oye, First Counselor, Aye, Primary General President. And Sister Bonnie H. God Corden, Sir Oye, Second Counselor, Aye, Primary General President. On one person would be Asidama, Sir Nyame, Epitimia Among Sasu. Sansi, Yeshasa, Yede, General Authority Fufra, Adiosun. Taylor J. Godoy, John L. Koff, Adolson D. Paula Parilla,
Brian K. Taylor, and Taniela B. Vakolo.
All in favor. Those of you who are Say, just your best friend, Jim B. Benham, Sir Obey, Relief Society General President, and Sharon L. Eubank, our first counselor, and Raina E. Abuto, our second counselor. Sanson, yes, Sanchez, your best friend, Bonnie H. Gordon, Sir Obey, first counselor, our primary general president, and Christiana B. Franco. So yes, second counselor, our primary general president. I want you to imam on sasu. Obi a onji tum on sumban on sasu. It's just that ye beche sa nipa edidisu is onwe area 70s.
Louise R. Arbisu, David A. Benalcasar, Burn S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerzo, Alexandre A. Trakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor may manifest it.
It is proposed. Authorities any 70s in ya ni asorin penny for in ya send ya a TOC. Mwan wujitum munjint munstre. Obi a onjitum and so entre. The voting has been no. Ye hun send ya vote nekon. Obi a or walk 1 GB and tum biano. Ombet me a call on mistake president. Minyano man mema ye damasu. I will give a name on Pibo. Emma, I'm sorry, I'm penning for you now. They say you took and saw Ephra General Authority 70s, any Relief Society for the Ongumra Nongumra Metna, baby, Yashamaum. President Monson, baby, I can say, I can't know a nanty at intent.
Thank you
me damasi me nuanu ma me damasi nuanu mema se ne e pese mu mu hu se sister Franco Siciano oni niku esevo se mission president e mission e Argentina that ya but ya man obes free na juma nase so ngu fi mission ba July se ne ya kanu Kevin R. Jurgensen, Ebeka Asori Nkuntabon, Oni Brookby Hills, and so Edin Kutabun Ebeba. Edamasi. Yedema Asori Mpenifono, Jesus Christ of Latter Days, Minyanu Mema, Sending a Revelation, a War 120 Doctrine and Covenant. No. I saw him and Kofwa Eshisha tight. No, a first president's quorum of the 12, any presiding bishopric, and a chessa, a sorry seeker, Tenny Yen Yeno. Now, Bibia Ongu Yen, a co budget, any a sorry Eshisha down. Now, all the department, no, a Ongu Ongu Nim dear Ewasika Sem. Now, Ongu Jumans or Ongu Yasika BM. Na onwa ma arishim ewo sika asori ne eji ene eka ye di edskani ye nyina na hwene ye hwene ayaye ayina ye drinse ne ma ayaye nyina ene nkuntabu ayebu nyina sika ye ji ne etuetu nyina ne asori ne ma ewo nyina 2016 ya shise ni nyina pepepe se ne emrano ene shise ne tien na asori ne efa ene ma echre ne asori manu se onwu ntwe onwu firi eka ho na onwu nsiesika we ni edichre efri church auditing department first presidency aka we ene efre asori etuban e wo sesia Stakes are 3,266 and the missions 421, district year 556 and 30,304 year wards and branches. Asori ni penny 15,882,417 and Nkwala ye born with Sunu 109,246 and Onwa ye Chirong was born with Sunu 240,131 now 70,946 full time mission 33,695 service missionaries and temples nine six and I be an approval city center Sapporo Japan Philadelphia Pennsylvania Fort Collins Colorado Star Valley Wyoming and Hartford Connecticut. Temples are yes, I be an offer for Suva, Fiji, and Fairbank, Germany. Temple are a Juma, Sisia, and 155.
Thank you, brother.
Yadamasiminianum, Quano, Ebertu, with a medley. I'm a child of God. Ongu tu zanyum ni via ebeti efri Elder Robert D. Hills eni Jeffrey R. Holland a unke dumye nunu.
What does it mean to be a disciple?
Se yeka se obi edi obi echi odi Yesu Kristo echi ase chire ne sen. Obi odi Yesu Kristo chi eye obi aya bona su a wafa ajenkwa wafa ni din se obi di nechi. Obi odi Yesu Kristo echi eye obi a odi ne mra ne so. Ewasa ewo asase so. Sen ye obi a osu adwuma edi ne master echi no yen wo wiase mu omo dwene se se uyi udi obi echi a ena wo ye esuafo na osuafo enye obi odi obi echi keke asikire no ekire se omo asetena no etes omo et omo eye omo suban ne ete se Yesu Kristo suban no na sana apostle Peter efaso amane beye osuafo na senior kai se mumma mujidie no hu entintim na munsuade na munya abotare na munya abotare na munya abotare nso ga obaye te se onyankopon na muye san so amobedo mo hu na samodom ho a eye ade a mobae te se Kristo na se odwini eniem a ewo se oyɛ na oyɛ esuafo a enye ade edafo na agyenkwan mmrɛ so no na nkrɔfo bebre ese omo edi akre a Kristo echi na no mu yɛ nkrɔfo a na won eka wo wano keke nanso na wo akoma endi Yesu Kristo echi sa nkrofo owei na omu na omu ka se emo obi anto bibia kwesi ada na ama ne nya bibia kwesi ada na sa nkrofo owei na omu edi omu futu ho a na omu mu na omu nim omu bompa ye a na omu pese obi a ehu so omu bompa ye na omu chaade enso a eye ne omu mpe na omu de che na wo na Yesu Kristo ka se sankrofo owe omo de omo no ne dome no ma koma enno me na sa enkrofo owe eye enkrofo a omo no enhyeda omo enhyeda ndo omo akoma so so mbedu Kristo ensem ne so na minim se sa mre ne so a bebre beka se Yesu Yesu enye wudin mu na ye ka wo nsem no enye wudin mu na ye tu sunsun boni fi amanfo ni enye wudin mu ena ye ye niema bebre de hono ena meka chom se minimu fi menim ko na wo boni ahyemoma na obi Yesu Kristo nhyehye ni bi ni se enye bibia ya tro ato ho se okie ye we ni we ni we no na eye ade a ye de boye brabo eye enye man kitin bi ade bi ayeye na se ye nya ade a ye betimi aye baako ni eja baako e wose ye ni nyina abom na se ye tumi ye baako a ye betimi aye ni nyina se ne Doctrine and Covenant section 4 ani second Peter no oka se ye nya gidie e wo Yesu Kristo mu a eno ebema yensa yebema yejidie tintim na siyenya saa jidie wa eno beboa ye akyere ye kwan ye befa so na sene ye agye nkwan no akyere ye no osese ye wo jidie a ebenya saa tumi no na bibia da ye akoma so so ye bebi e betumi aye na jidie ekura tumi a se ye wo jidie a eno no ebeboa ye na ya ye niema pa a na se yanya saa ne ma wi na chese ye gidie no ewu na se ne Peter kai no o se yemfa ehotew enka ye gidie no ho na se ye ho etew a eno no ekyere se yadwene mu ene ye ne ye nyina ese ehote na se ye boye ho modin di Yesu Kristo asem ne so a ebe ma ye tumi na yetimi adwen sempa na yadwene no ebetimi adwen ne ma Kristo betimi es aye ho na yetimi afa Yesu Kristo suban no na yenye nkrofo a omo ka Yesu Kristo nsem ne keke nanso ye de boye bra
sɛne Peter kan no ɔse yɛ ma yɛ hote na yɛ hote nso yɛ nsuade na sɛ yɛ ne ma wo yɛ no nso bɛ ma yɛ bɛn yɛ Nyankopɔn na sɛ Yesu Kristo kan ne sɛ sɛ yɛ bɛdi Yesu yɛ japa na sɛm ne so a yɛ bɛ bɛn Kristo na Kristo ka sɛ ɔno ankasa no ɛyɛ adeɛ a wafem na yɛ saa ne ma wo yɛ ɛno wo bɛsesan yɛ na ɛno wo bɛma ne kanea no aba yɛ mu na ye ho atew na se ye ho tia eno ebeboa ye ama ye tu anamon efri baby ye won akọ baby papa na peter asemo kachere no se o se ye mfa abotre enka nyansa ho na ye nya abotre mu odene se ye pese ye ye esuafo na edi agye nkwane chi a se ye ye niema we nyina ni enya aboteria ni enye gidigidia enkakra nkakra no yebekọ yanim na ni obunsan ni behyehye bia no ana bibi boni bia beba yakoe mu bia no yebetumi edi esunkunim eno beboa ya me enya abotare na yetumi ahwe yesu na hyehye a owo mae enim se to me bia yenim ne eda yenim ana ye hunu na so enam se ye do Kristo na ye gini di ninti no ye benya abotre na ya ma no akyere ye kwan no na ensohwe to ya en sema ye se busa ye hu ne se de na opese misue fi sa ensohwe yi mu na se ye hu we ya se ye kan sa ansem no we ya eno no ebe ma ye ahoden ene abotare bi na ye tini afa sa ensohwe nim na sa abotare ebe boy amaya ye te se ye japa owo soro na se ni ye japa owo soro no ewo abotere no sanso na opese ye nya abotere emaye ho na sane ma we etimi ma ye nyin ni esua ne ma nkakra nkakra ni ekoye nim eko si timpon bi opese yedu na sa abotere eno no be boy amaya hre amaye te se Nyankopon na no be maye enya odo ene abotare sa ne ma we nyina ene ekyere se wuye udi Yesu Kristo echi ana wuye suafo na se ne good samaritan no eka aye no ye be kyere ensem no ama obi aha enye omo aye ye do omo pe ana ye nanfofo pe ye be do omo a omo tanye omo omo ye yaka yaka de mpo no ye be do omo na mibusa se then the woho a sing say be di Kristo echi na me kase say ye do Kristo echi a eno be boaye e be boaye ma yesua odo a obekyereye na so odo we eno na kyerɛ se ye di Yesu Kristo echi na se ne okaye no ewom se me kasa te se nipa nanso enam Yesu a me di na chi nti me te so osoro abofo na seni okaye no seni okura tumi a otimi de hye nkom no ene nyansa no a owo gidie no enu nti no obetimi etu bepo na minim se we nyina no kra no minyo bia na eye gidie ene enidasoo ene odo enu ene maye ahu akonya etimi maye ti se Nyankopon na miensa we nyina hu ya nanso die edimu pa eye Yesu Kristo dono na minyan ma mesremo se maye nye motro mojo maye ndi Yesu Kristo nu echi maye nye motro mojo na ye nye niema a ehote na ye nye gidie ewo Kristo mu na sa niema ya keka we nyina no enu hia aye no be boa ya maye gina pintin na se ye boye homoden e koye ni ma minim se niema niema we a e wose ye ye no ningi na no ebe kaye ho na yetimi ayeti se Kristo no netimi ama ya doye ho omompo omotan ye mpo ebetimi ado mo na yetimi ye sa niema we ye ebe ma ye bedi no kware na se amampo ohwe ye mpo a ye betimi edie ni ato Kristo so ni edi ni niema ye nye niema a amanfo enima papa se amanfo ohwe ye nko a na mpese me kire mo se se ye beye esueni a enkyre bebi a ye firi a na he a ye di na se yankase ye boye humoden di Yesu Kristo echi a yankase ye benya ahoden na etimi ye shira ye nuanom e wo wiase afa na nyina na emrewe ni mre a e wo se ye tumpon e kase ye beye saade no mi nuanom na dofo no ye nyina na wa fre ye se ye di Kristo echi. Let this conference be your na, opportunity. Na ye masa mre we enye emre a wo ye behye ase ye na ye di Kristo echi ni aye niema no ye mfa yakoma nyina endi nechi we ye na sori na me kire wo se mi wo gidie woni mo mani obesh mani shraye na omwaye na yentumi endi Yesu Kristo echi wo Yesu Kristo di munti no amen.
Surely, it must have been a day.
In the creating. And that's it. And maybe a chairman and I, but the nearby Eliza Hewitt, did in the manatronium, our friend and say, and you did to say, a rear can ya walk Macumamo, and you did a fair, nay, high chant, the engineer, I say. Me kanye wo Kristo mu. Wasa kanye ye. Eni asem peyinti ne ma be dimpa sa obetu sa anyumi ya wunya siri ye ewo ni mu. And so nedye wasa me fa asem akrabi e fri sa anyumi mu na mene mu e kasa famu hon e wo mra na se okwa hunchire mu anaya se wunya sumjie mu a. So, our brother Moses said, "Oh, come, maybe on that we need you, And that's our home one. The person we saw was said, "I'm catching him." Said, "You know, painting." Then we heard him say, "Christ, no dear, what ye near walking now on one of them and you might walk home more once wounding me and to world." Saying, "Young couple, my, you walk, brother Moses, no, and maybe as what." And maybe in so an adding. You can't so more. Now, you're sure a DJ, need you. Now, sir, and so in sooner, and maybe I buy a home. And I'm Yenia, a brabo, and I say, will be a brabo, and I say, Sana brabo, so tear. Now, a man whom assume kind of brabo, and I say, I come on more. Senya Eliza Hewitt, a trail what Nunu Bakun is no. A dear bit of bitch man was Sam Rimunus no. A dear Bakun bitch man say, and he answered, Jebeje and Futisama, do you know by Nifor Bakon, a friend of Paul, also catch and say, in fact, any jay, any a hobrassier, any a butre, and chain and ready. Sam Rimunus no, ah, then so I didn't say any a more DBMs no. And he answered, Yebe kum near chain a radi neighbor jam wadin a free or nipa or kind of home. You may be real one so I'm not in intimate antonym panels and all. And maybe why, sir, ye tunium be you. Sansa, you genet nipa nipa bin chaya, winim and yum to a pan or so. That's an near yet air den. Necrania, sir, opera saw two a strong him on your more. And he has obeyed Gina to the Savior and Redeemer of the world. Yes, Christo, and absolutely perfect. Yeah, Jim Quanon. So now, as I said, one day near the pound when him to war. The many GD, sir, Christo, and also the on him near where I come on my intimate country will be announced. No, also no, a bonfire, am I yet, Jostro, am I? Necrania said, Sir Christo, kind of what? Enkwane sam say Kristo kan ho a ene bo ma etimi nya asumdwe wo yakoma mu emre so ana yedwun say yenso yeni ho de ana say yentimi entonwum na yepese yebeto no so no ana say yedwun say yede yenye pekran so a me pesa me tumo fo so a me mpono ye mran wan mran ti wasa sinu sinu me pesa me hunu se nyakopon wan was wa boyen sene ye tie no ehia se nyina so enipa bia sronko sronko na nyakopon so no opesa ye nyina so enipa sronko sronko se be ya se nyina ye kambo mu a na ye tonwom a sene ye wo kwae no so no a na e ma nyum na ye de. When we disparage our uniqueness or try to conform, men pesa mo badwen se mo ba se sama bra bo se na ya mo ba se se nipa biya anu sen ye ewia se pesa ye nya so be nipa ba ko no men so ye be hunu se nya ye hunu wo television so ene video mo no nipa pa pesa ye no so no ye ntimi me ye se nipa no. Na me pesa mo se Nyakopon no an oboyen ye nyina nipa bia sronko sronko. Na de me kan so me pesa mo obadwene se me pesa obi an so be sore no aye de opa bia no. Ese se Nyakopon oboyen sronko sronko na so pesa nyina so ye kambo mo ne di na chi. Na ye tonwom se ne akwa afo ne kambo mo tonwom aye de no. And harmonious orchestration composed before the world was. Na enyom kra so a our heavenly father delights to have us sing. What to know so a say ka nipa bi ho enyakopon adwuma so a na say to nwoma a enyakopon pese ho se ju ho di na jinje enyakopon so di above all na enyakopon pese ho se men twu ho en free choir no ho anasa abrabom anasa ceremony so esan se wo ye nipa wodi mu na se wo yira e ha ye nyina ho te se choir no se ba kontumi ntunwom a na choir no nyina so ntumi ntunwom na se modwen se mo de obi ampem asem a na se obi ampem o na e wo wiase mu anasa so ceremony ampem se mo hu ni se nyakopon do mu ne mponi so no se me 24 me 2 nyina fo no. We were saying we need to men kwan so neno and preview ho I am so mentimin to nyumia meto makoma mu and I say enyum bia mpesa meto meso meto so mentimin to na say medwene say si ohia sem bebra e obia simo so I na ha makoma pa o and so say me hu say me hwe say ohia sem ya meso mentimin to enyum de de ya Elijah Hewe etre no so no. That's a mint to me to sign me. It could seem right. And here for you now, so no, you're a boy one. Now, here it's me saying, Nipa Brabonina, one a bush yamu, and then an anemia, no one didn't name the wooden chilling in a sense, you see, and I saw here my nippenses, you can't wait to remove. Repeatedly commands us to do. Now, my person who said, yes, Chris, no, okay, that be I say. Could hum a few notes. Yankoboa, one more, or call him one as a consul, and when I say, Bon, so I also bet my to new me, and you say, and need ye walk, and need ye to say, and how can ye walk home, or my come on, so I also find it hard to sing sunny, bouncy lyrics. And pretty once I answer, add the mamma, Miss Meto, and you more, and need ye in your essence, and me too many shiny puppy bra, or yard one adjuni moon, and answer, or yard be brain, so I, and a hammer. And pay any pay means no, sir, or yeah, as I hear so a chepa family members. And I say, and I'm sorry, you know, when he any pay brace or Bashan or so, never buying. And that we be endowed, Michel Bassa, Mumma Union, so Uncle Haimu, Ewo Pinty Moo. Besides, he has ever born. Global chorus. That will harm me too many share, and maybe all racial. Yenya we are singing nipa wa manano nyina so betimi aka bom na yabetunwom na yabekye se enye mabone yekwaso nyia nso no ene eden intime mwaye emenye de ye na mpese mo se adie ba ku betimi abo nyina no ene se yebedo yenya kopon ni ebedi ne mransem so. Na say, sell near me in so. Wink one year, debit my boy a coin back home, so I be buying. Am I ya boy in your union near home? Oh, come shit for Ethan, so catch and say, oh, GDF, na me di adanse ne se asori ni na sori o san dia wodi aba asase zu biemu na onam sa asori nchechire mu nsu no ene wode enkwade ahyehyeye abeguho ama wiase nyine enipa man amanfo nyine ya no enko wi enko simra nipa awo ma na nyine anso obeti kristo asem so no beti na sempa no na so yesa nyina ye nyina se betime atonwume ne betime asere na ebenya ne gie ewa yakoma mu me bom pose empire se samre ne beba na me kan we Jesus Christ dimo amen
ye nyina ebeka kwa no e ato go forth with faith. Now, I want to know if you are a BTF elders, Gary B. Sabin, and Valerie V. Cordon. I can't add your son. I want to know Elder Neil L. Anderson. I want to do you know Becca Sache.
This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In fear, Bibre, Etrem, Menana, Bab, got to make a barber catch him say, Papa, Mena, Michel, ball, goes, your cowboy, Nami, and saying, Nana, maybe, and say, hey, we are the Sarah, Nema, Abjan, and Nim catch him say, nay, 2-1. I didn't dare ask. Man, beside one, a winnie, and as we didn't couldn't. Conference is a time of reflection. Conference, a bride. Ezekiel, we read this. Every boy says, "O bonini no bet than any who every money away na no way dimimran sim na so na o ye a dear ya or better as in our own. Na ne bonny away na why na young moon and can't any beam. When ye bosh a case, ah, a boy, a yan near mammy, no any nina, true who freeing name, nedding na so na nina ye the betcher. I was a winning name. Na enwas here yet is there obi a Wall Street Journal ekanza or the envelope kese edisika gum no chrom ekache tax one say hey monje zika me demo eka me demo etom na mo monje say me demo we nya bana say madwe mu eye me na me sande ni aka na bram enye sa na eye no enwas here ye de bebre na esie ni eka say Yes, a kitu ye dear by sending a bit me diaco. A radini here, ye coming now. See a bomb, Elsua, ye dear whom nashin soon. Now a chassis, ye dear, ye whom now be dear Jim Connors. Nancy, ye see, and say, ye nigh will moa, a straw was so my ain. Now ye hear whom ya chum for dear, and ye ain't me ya in shining now. In fear be brave, chum made a scout for a call. Ingram, Emma, yeah, yeah, it just obia and now. Now, me, I'm a yearly than me quack or tram me truck, na me die. I dare chain, I'm a tray. A horn, I mean, who me friend Paul. As a near or no, none, who yet, Papa, and Bizans, Paul, wouldn't I ne cause then, or say, my ne yen, or say, and I'm Zans are then, or say, not our edemy, a journey to me, and I'm say, a jar at I do doom, sir, I then now. Won't Ketano any Kuntuna Mwana, one country, and as cards for MM one bag of cards, one funny Kuntuna and Anna, and as the Mizans are then, and a poor and country, a chin a poor, a catcher, them say. Now my cousins, a man be me Ketan Mwa, and who he has a sample bobium.
True story.
And you know, cray, as same way, you know, cray. I would deem if he's a fine and Quensimian. Enuma or the baby at the end of Bontino, and Untin WMPM. Ubekasa, Yen Quasiasem. Ebiani, your dreams here will be a yesa, and Sonosana, yen ye, ye, and Sian de Ankin kind, trust them na San and Sabe, na ye jano, ebedum, na insusum, our bedier, Nasi, a dreams, a pamaya, no, Yashishen, and one no San, ebeying. E radena ka se yen hwe ye hu so yi na yen fo ye nntu ensem a de dan kwa brain na o se me moja en wohro obi a ontie me ne na sa na te eye emra se ye de hu na be shim na se ye ye no afafa na se ya nwremu kra ene na enya de a ebeku ya mae ne ye ni nyankopon ani gie no nso enko Isaiah ka se oboni ni no At the same epoa, I was so na edi atache any fi and eba. Now, as soon as you knew Ubia or your bonin, ya, Cecian, baby, a warno, a radeno eka, say Ubia or Benunu, who now about me what is a colacket to an one, I imagine. Now, one, we are a Srahiman warno. Na in pon we mu na medeme kra to hom na masan fan biem na se ye ye ho ni nu ye ho na ye de ho to erade ne so ni enya ho den ni ye twa ye ho na de ho brase de gidie te za kola na ye nyan san te za akola ya wo no fufura job ka se anokore fo no ebe e awu nsa ho enye bone no onu be ya onu be nya ho den kese na Obi ka se me ho den te se nipa edu efi se me koma mu eye kronkron Ewurade na ka se jina ba bi e ho kronkron na me mfiri ho nmu me ba Justin owu bra na wadi dun kron na sacrament meeting anza na ba bi unu ancha anza na obi unu o ka se mbia na em se e ko no pa bran papa bi ne ne ba e ko toy ba bi e ton toy na ye di toy bi esi ho nmu a Utimi bon, ubon na samba, uzam bon na samba, bijina na akolano, ebiza ni papa, sadi inti na papa, no bon na samba, na akolane kaze. Minim, ebi ana ujina mu, ujina pinti mu, anzani ye nina ebi ure mu, na wazi ye jina emu ye, emfa honi ni ebebe biya, na Awurade ne bema ya hoden a yebetimi enkasa ewo woyin se oyare anase adwen mu anase owo mu anase bibia ewo ho bia ewo woyin se ye gina hon mo ne ma obi a ne nsa wo fom so ye gina hon mu mu obra ye di nokre ne na bone a ewo wias mu ye twe ehu fri ho na ye de kane a na ye fre ye yen fre bone papa ne bone se ye gina hon mu emfa ho ne o hawa ewo hon ne adwe mu da o pefe eboa ensunsun kronkron de areshi mu bre ne ma e da nkwa enti ase a ye enti ase sese na ye waja no ho ne ye tiam e de anije eka se e de anije kire se ye beba asase su an mu ye hu agya ne hyehye no Sabri ni bra was ye jina hon muni ye kunjina ninjishenus. Me papa wedi ed your cronsun a wu nan sen bribia ubi bizan sen ni wote seno. Was is a wudi should ye be two on my ebesi free bakukosu ed a dua me wobes a du a dunun. Na bribia na o ben ni wokra na debi asa no kan. Na bra odi dun eduokron no mene ne call airport na bi danza menfa huiche mre na na e ka chere mi se da bi e bi ase minyi a eno sanka se na se mi nante na me bra metimi etumrika na se yentimi enwuram e wo ba bi ase se ye nante na ene bi na e wo se etumrika e bi e wo se ye hwehwe ye ba bi e nam ni bi e bi e wo se etwa ye ho kra na ye san ye chi Na yin suya de ye, na ye mwa mpa ye, ni yin jay ni yame uwi asim, zeni ebe yebe nyi so bibi ya yun hiyam. Ah, ebe de, bibi papa, ebe bre, meba pa noti sa di ye weas. Bra na, o wo nevi muwa, e weasin toko ya tosu miyoni, nani nkro fosre no, esa anse o ye, Latter Day Saint, na Dale Maddox, enin Don, Davidson, no ongbi za anse, adin tina, o ye sron kong efri ubi, un e un num skeret un kasabone ena un num sa na nema na me papa ye na enchre se ni ankrofo aka afa momfo hu no me papa echrechre onu na onu wie na beje grand efre so missionaries in ko e ka won wa ware ne kura no onu nya ja onu irimu otimi eko seven mission na onu wo enkolan kron Emema miensa ne ma insia onu na eco mission ena papa ne yire nso eco mission ni bi onu na nam bebre nso a commission mienu ewo tabernacle choir na ena martin nso enso sa na sisi onu nam oha edio nan nan aye en john mose ubibia uwom na me papa e wi ye ne e kofia Jennifer Richard, na Don Davidson ne eba. Ose wa brabo panase san ya brabo na minum ekwan anka ya brabo beye senke ya mama ka asori we say hu an. E denze obetimi ehu ade a papa ye ekon krofo so. Se me papa en nan fofo no onwa nti krofo an ndu on sa tretre on so no ndu on hu fe on. No hu se ye hia se on be di ọbọ ade na chi sinzo mbedi ni pechi apostle paul ka che timothy se ebi mu adane ohu e na onwu esri ene ne ma hu hia na onwu di echi ebi mu hon mo wo ne fe na dan kese en de bia no onwu pese boni onwu ye na onwu e kan se o enya de boni Sometimes ebu bebi a na efri onwo a onwo enyiro hu enti ne bebu omo nwa gina mu pintin na yenim sania ebeye ewo onwo a onwo ede ohun na ahim na bibia koyie ema onwo a eye adepapa Neil E. Maxwell ekase mensro ya de papa me papa a masi na ochade BYU ne momuno no osruze obehwe on football enti no anche ne ye de video e bai enti no ntimi e record ball no na ze BYU e din kunim a no wa hwe wa kwa bo no wa hwe odi akukudro fi so nim se ne e ba akwa akowie na se ye sisiri on wa na so bi pra en ha na dwim bebere because o nim se ni be bia no onu be di nkunim na je se ne ni da wo ni da so pefe sa na ti mai yenzu nye gidie na ye tokoso ye be hu se bibia be ko ya man ewiye na urade no eboshe no ewo honum enna enche se ebe ebeye mre Paul akase eni hu nia eni asunti anaze rura onipa mu nia enyankopon asiesie ama onwo edo no min yanom midi adanse se ye janeti ase na yesu eye ni ya jenkwa na an kwaje sese no ehokoma na me bompa ye se nyina ye biwrum na ye be sisan ya brabo kwan na ye be jina ho ewu mu me bompa ye ewo radini nsira emra musu o yesu kristo dim amen.
Na wo mo frɛ me general authority no me ne me busua efri Costa Rica called Betna Salt Lake City na America ha no na masrasra amamfo bebre a wo mo fri nkrokro bebre a wo mo yɛ niema bebre na bebre nso pɛ masɛm na me hu sɛ bebre no efri Latin America na ne me hu yɛ ne sɛ ɔmo a ɔmo ɛba ha kan no a wo mo fri Latin America na Hispanic for no mo ka Spanish eno ne ka sɛ ɔmo ka di kan na ɔmo ka brɔfo kakra na ɔmo ɔmo tɔso mienu no nso ɛyɛ ɔmo a ɛwɔ ɔmo wɔ ha na ɔmo ba ha na ɔmo sua na ɔmo ɔmo ka brɔfo papa na ɔmo Spanish ne nhyɛ da nyɛ na ɔmo ɔmo tɔso miensa no nso ɛyɛ Spanish fo ɔmo Spanish no ɔmo ntumi kra nka biem na kasa mu no we ye friend se wo kasa no ayira na wo kasa no ayira no kasa betimi ayɛ se bia ebusua efri kro mo te so ekɔ bebe foforo a kasa mo kan nyɔ mo kasa na enye Hispanics fo nko ana we eto mo na eto enipa bebere a mo wi ase afane nyina a mo kasa mo ka no mo hwere ekɔ kasa foforo na uka de Nephi a uka o book of Mormon mu na osuro se ono no ne papa kasa o chrom no ni re be fi ana e be yira no Nephi e chro se ehu hia se onyankopon e kwan so no e wo se yetimi kogye nchrochro no a ye papa mo a chro se ne ye ma ne ye ma e be hu ye kasa na ye papa no no mo ka na Nephi na nye no pe nana nye na da na enisu eye se ne ma ene ne nana nkanso amu nso no ebe hu ensempa na a odifuo no aka asan atwere gu ho a na onyankopon atwere omo efi mfitiasie no akosi emrewe na mehu se sa ensu se ne ye hwere ye kasa no sanso ne betimi nso no ahwere Yesu Kristo nchɛche no wo ya brabo mo na enne no menka kasa pote ho asem nanso no meka atwetwe nkomo afa se ne ye betimi ama suban papa ne ne ma papa etintim wo ye busue mu a ye hwere na kasa a wo Yesu Kristo mu ye nchɛche a edifuo no akyere ene adibu ene se ebedi Yesu Kristo nchechee ne so na meka ne ma miensa a ebetimi aboa ama Yesu nchechee ne ebetimi tintimo efie ne edi kan ne eye se efie no ye beye ne ma a emu odene ewo efie na doctrine and covenant no a Yesu Kristo ka che no wa ke with ni se no wa ke with ni e ehu hia se ewo se metimi twe waso ana me kan sem a eno aden ekyere wo enam se ewo se ofie wusiesie ehu hia se wo bebo mpa ye de bia na enye saa de a niema enkoyi wo busuem na ade baako a etimi ma nipa hwe ne kasa eye se se ebusua ana sa wofo no enya emre enkyere omo ma no kasa na omo ka no na enye kasa se obeka kasa ne keke ewu fie na ehu hia se ewo se utimi kire omo na ihwehwe mu e kire se awofo a omo bo omo ho moden e kire omo ma no kasa omo ka no e yade a omutimi di nkunim na then na yebeye a yebetimi edi se nkunim na Elder David Ebed na a oda 12 apostles no huno eka se se yentimi ankyerekyere nya Yesu Kristo nsem no yefi a eno no ebema eniema bibiri atonchima weyfi eni ewo eni asore nim na metimi aka se ehu hia se yebebo ye ho moden na yeye ejuma den din webusuom ni akyere yebusua niema ese omoye na ye difo no aka nsem bibiri akyere se wo se ebusua ni yetimi eka ichor kronkron ni bom na ebusua bibiri a omo ye sa niema we no yehu se odo eti omo ntem ena omo nso no eye niema bom eja ene ema na den mre ena sa esue yi ekoso eye emre a ebusua no ede odo etena bom ekenkan itro kronkon no na minim se sa niema we no se anya ana se betimi ayeden pap eja ene ena mo mamu ntwen entwen hrem fisuru ansa na munkoso na monye ne munkoso na monye ye toso mienu no nsono wo mo mo ti kasa ase ese se ye betimi ama ye ma ana e kanso omo aka ye kasa na ehu ebe hia se ma ye nkasa keke e wo se ye ye niema ye ka mre ana mi so no na mi ye djuma wo mi papa djuma mu na se meji mi sika a wo ritu ameka na asemba akwa mi papa busa mi ane se den na wo ritu sika ne be na na mi won se ma mi ka cho na de bia mi ka che se metua mi tide na ne ye ka no mi de ato ho e de commission na mi ye djuma ma no 8 years na de mri bia no busa mi sa asem na se den na mi sika ne ye na na mi papa enim se we chire mi se ehu hia se wo se sika bia no unya utua wo tide na na mi papa nim se na wotwe mu na wotwe mu na misua saa aniema we na meka kyerem se ne misua ye na meka kyerem ne enti ya misua tide ntua ensemboni bi oku kase ye bitu ye kura ye wom na me papa adwuma na na ye ne dia no de ko ye ne se ekɔ fom e ma na omo ana won ye adwuma mo omo no won so te ma won be ka nipa num a na won ye adwuma wo me papa garage e wo efie na emre a na niema ayeden no beti se na mawofo na omo twetwe nkomo se yisika ewe yemfa nto aduane ma mofra na na se yentua yentide na kwesi adabi bidi mi papa echi akohwe de na okwakoye na yewi asori no mekohu se mi papa afa envelope a na ode de tide ahyem na eno no enye no penope eno no na asem kese na eda menim ne se na den ne ebedi na ejuada no pa no ye hwa na nkrofo bi bebo ye pon na me bi e pon no e no so papa wen na me frɛ no na obedu hɔ no e na saa nkrofo we e ka kyerɛ me papa se e ade o mu pɛso mu papa yi ejuma a ano anu ya ma no na o mu se ejuma no e ade a o mu pɛ ne ntentem nti no e ade a o mu pɛso mu tua sika ne bi na saa eda no ena me hu se se utua tidin a edin hira eba na New Testament ni mu no ye ayaje nkwa no e kire ye se o se me ka kire mu na abofra no nya de obetimi aye bibia na bibia oye no oye niema a eja no aye na bi eja no eba ye eno no na oba no nso eba ye na enye kasa keke a ye ne ma ebe ka no e fatam prempo marriage fasting any say kwesiara ye nye nnuma enu na huia na ehu hi be hia se e wose etimi ko temple na omuhu e wose etimi fast mo omuhu e wose omuhu se sabade na kwesiada no ye di so na se abofra entumi emfa ne funtu ho emma ontwere kom enuane mienu a na obede na wakan chro kronkron no ebede na wodum tv no kwesiada Inti no ehun be hia se ye betimi omo yen yen ye no ene be kire omo nima ye toso mi ensa no enhyehye a ewo homa ebusua no ade ba ko a ebusua no ebetimi ama enye ma mo won etintim omo mu eye se ewo se utumi ede kasa mo ka no efra kasa a bo kire omo na asori ni ahyase ye no Onyankopon no eka kire asorefo ne se ewo se omude omufie ne matutu yi na osan so ka kire omuse ehu behia se ombe makania ene no kure dead na ose obi a odi ntro na obi odi bone no kania ene no kure ena bone ewo omufie na we ye ne ma omu papa no ma na omu na nkanso ma kire om na se ye pese ye busua no having daily scriptural study say e pese e busua no ko e ni ma e ho be hia say e si e di kwesi ada so na yesan so e kan tro kronkron ne bo mpa e wa efie na no no e be den e be boa ama emofra no enhwe pornography ana pono ene ne ma bone na say ye yesan ne ma we a e wiase nsem as say e kosu e ya ade a ye ma no omo nye saa ne ma no enam say tro kronkron no e be kire omo edifie ni odifuo ni Yesu Kristo nsem a o ma kire na mema mo nsem bi a etimi ma emofra eh omo hwire omo kasa na de dikan ne say kimbenyamen emre no eto mre bi na emofra na na omo di enim no enam say na omo nkan kimbe omo no kimbenyamen ti as no omo ti as nti na omo nkan ne ma a o kire omo enu nti no enam say na omo nti kimbenyamen as nti no e ma o ma koma ye din a na omo ndo nyame for the rising generation na emofra no ehus emofra no hwere sa Yesu Kristo nkyerekyere no a na womo nti ase na ade baako ne se ehu ehia se yeye sa ne ma we anya ade a kasa no emofra no ebetimi ahwere se ye ne ma we wo ye fie a se yeye ye ejapa a wo soro ma no minim se ye beye bone kakra na se ne yen maame mo ewo odo e ma wo mo ma no san so na ye japa wa abotre e ma ye boni kakra ye di o ti ase onim se ye boye humode onim se ye hu nti bebre na se eye ade eye ohu se ye boye humode edi Kristo nsem ne so a obo ne hobo ne nkyere ye odo ai hote se ye bo mpa ye nso bo mu so a eboa na mepese me kyere se se ye ambo ye humoden a eye ade a Yesu Kristo nkyere no a obe kyere ebusua no eye ade a ebe hwere wo ye bufuo mu na minim se se ye de ye hoto ye japa a wo so so a obe hyera ye na edumedie bi a ye bedi bi a no eno be boa ama ye busua no etintim na yetimi akyerɛ edi nsɛm a emu ɔdene na yɛkyerɛ yɛ ma no kasa no wɔ ɔmo kasa mu wɔ Yesu Kristo di mu nti amen.
Many years ago, President David O. McKay.
In Fibi, a chairman, President David O. McKay, a car as Debia, a senior humio, na umu, a war apostle. Na umu, or die, no umu be beer, na f a pair ye. A church who, if a crook has a fair fet, not a dear barn in shrimp be bray, a wo baby a great con, a nipper be bray, so a bass a cream, na obia shet fitter. Instantly, na a horn ma and a margin a call on penny in the so. Na impo na me who name who keke, me who said no oye margin quan. Na enema kania ne firi ne ho ba no na afeyie na asumjua ne firi ne ho so efiri soro President McKay eto aso sa kro no na ye ne dia na ye dan kwa kro ne nipa ne edi na chi no so na e wo so wotena ho no e wo dan kwa ni jim President McKay agdrinse enkofo beni enipa beni na osan kan se na ubeka se ajinkwa no anim ne wo madwem oka e train nsa e wa chure bia ne atro e wo nipa no so e wo gold sika koko di ewe mu ne onwo a onwo di ewi ase so a onwo yawo onfufro no krem na emfie bebre etwem no da bia madwem sa ansem we mu ne onwo onwo di ewi ase so in shray free rade no wa ode aman ever onwa onwu di wiase so no eso yi pa na ye di fita be show na e be chro onwu di won kwaje nguman mu na erade no be ka onwu di mu na na jene ni angels enim na onya be sori owu sori da ne di kanu na onwu be nya dan kwa no onwu firi enyankopon che nko ba bia bia we a bit me a yes a bit me a di a we as a sunne yenya century and a bit me a ye. Onwa onwu a di a we as a sunno onwunya or docassia emma yenga jin kwa yesu Christon. Ne ne why a war no na brabo crum crum and then in pataje ewo gesemen in go gota. Ah, any who sorry a dema yina na se ye nu ye hu ye. Onunkwa ena obetimi agohro ye boni nyina na atimi aman ye ko ye nga Japan nche ye dono ifise onu di kan do ye Yesu e kan se ma wani nje na madi ewi asisu e chire no o kan se me pese monso mo bedi ewi asisu say ye di ewi asisu no enya ade a esi prekope wo ya brabom na mum na ye kwa na nyina ne ma ye ye wo dan kwa susan so e betimi afrize akwala esua se obo mpa ye na me to to nyum ze me beze me ye se ajinkwa no no na osua ajinkwa no so ensuensua encheche e wo new testament ene ne mpata je wo book of mormon na se ye bom paye ni nu ye hu na ye di ejinkwa na chi nu na ye ji ni mu anu eboan ema ye timi hu ni ntia ye wa han mu ene nya ye betimi aba ba ye da chi ama e kan se and sai ke se ewura onwa kumem na onu bre on hu ase na onu di onu dwure eto onyankopon no kure na oti ase nu ene onu tosu kosi ewie onwa onwu di ewi ase so no onwu nim se da chi bia no mbebu nkonta chire onwa ja woso na onwu sesan no onwu nu onwu firi onwu boni na enya de e ha onwu na emu meyi onwu firi o ha onwu na emu no onwu kokko boni ni nyina ba be se asukotwea na onwu e wo wi ase mu no onwu de onwu mpe konta bu Isaac kola ne papa ne mame etu kwan na o ji nani wo fie na o ye party na on pese obadwen ade ebesi so onwu free akwantu mu ba na e ase no adwen se onwu be ma enipa no e bonne no ese se onwu be di bonne no so enya ade ase ye kwakwo she ewi ase nyina nemu ankrankra bia entokwa ewo ni mu na ebonia ene ohawa ewo ye mu no se ye di wi ase no se ye and some trona ese fawo do nyina do unyankopon wa kuma mu ne wo kra mu ne wadwen mu ene wa ho ode nyina do unyankopon na Christian troni no e kan se Christo ese fanin na mame minhia umre bebre minhia wo sika bebre minhia wo nyuma bebre minhia wo edi ewiase so no se wo di obosha wo di amanya nkopon so ne aye boy su ni ne ekoye o temple ene se ye be gina hon mu edi no kra kire ye yirma na ye kumu mu se ye ko sacrament table no ho ne ebisa bone fache ne ye hyese ye be kai no ne ye di ne mransem so na ye nya ne su ne sunsum no atry and change the bia ye do ema homeda no enje se ye to asor dan mu ya po asor ne mum no ebie edan se eda fufuru aba ni esua ni ebo mpaye ni ekọ ebusuafo ni onwo ehia ye mua instead of ya because oh ya pon asori ntimani age no na ye dreamika ekọ akọhwe television ni akọhwe football no mo maye mfa ya dwen enko agenkwa no ho ene ne da kronkron the world is we are seen no John ze enema bebre hon ma e da da en e wo ene ene enema bebre nse ye bedi ewiase ye de yadwen e be hye ene na e boye koko na e krokro ene e boa ene e ma yadwen papa se ye betwe ehu afri abon akwa bonte ne akai ze obi a osum no e oso oye mu osumfo na se ye yiri anaye kumu eni begye ne ehu hia sense ye ne gie ye beboa ye mamu no nwa ado nyankopon no nwa di ne mransem so ehu hia ye pa na ye bibia nyankopon de aman no ye betimi atua entutusu dudu ne ama first offering ne ya bo onwa ehia ade na se ye de sunsum no ehwe soro onyankopon no ewo wan ekọ onwa ye betimi abo onwa ewi ase yi esi ni dan ene ni wi ase e wonu anhu aka se hwe me na emfa me ho totum me me mafo hwe ni amewo na hwe esumbu ameye ewi ase no enye eni enjin hwe na onu eni jise nipa e bon abaso na emomu no ye pese ye di wi ase so a ye de ahobrase ene abotre ene se ye bedwin onwo a onwo ni bi na se di ewiase so a ebekase ebeyese ebetsri ense ni agenkwa ne kanse se ewiase time a mo hu se onwo time anza na onwo time na se umu ewiase a enka ewiase bedom President Russell M. Nelson eka na no pese obi onwo Jesus Christ echidi fo papa no onwo pese onwo begina ho pintin no nwakasa no nwaye sunku free nipa e owiase ni obi a oye Jesus Christ echidi ni no enye bibi hanadwen m bibi a baka afri afa na na nigidie ho no enya se nipa empempem ebegiatum na imom no ye bedwin se ye benya enkita hudi ewo esro sinse ewiase erade no ema en bebia ebetimi atena asumdie mbra ye tie ne na telephone President Thomas S. Monson akase ewiase emu beyeden bra ye ko temple na ye betimi en edi ohaw ene and so she be as na ye benya atinka fufuro kese ni ya sha ye din with increasing temptations and so she bebre ani ne ma yi adwen e free papa so no e dos no e wi ase no e da da nipa na onwutwe ho e free esunsun ade papa yesu ani nyina na kase ni we nkwase asem so ye be di wi ase no so ye be kai na empo no ye bamu ye bu no ebra ya ti adono ene akanea na efri agenkwa na da ni maxo eka bibi se yesrame minnim se onyankopon nim se minnim se yesrame empo mu se ebia ye bedwen se ye refi en enwo se ye en ye refi se ye bedi wiase no enkyere se ye betwe ho afri wiase na ye mo bi e mai ho e na o ha obi e mai abrabom na emom no ye bebie ye ho na ya ma ye ho gidie mu na yakọ ewurade no ene ne bọhye ho se ye ntimi nwie pẹ wa abraboy mu no se ye bedi ewiase no e mai ani daso se daachi bia no da bi wo ho no ye betimi agyina ye jin kwananim ne yehu nanim ewa ni Jesu ni atenene ne yakase bra mo ama yeja na shremu mumra metina ahima mu ayat yesiesi ama mo no December 28th afia twa mu yadamfo General Authority Elder Bruce D. Potter, Ewie Nejuma wa Abraboimu, no edi Edusian 9. Na Michelle Bruce wo bra na emi onye Cobringham University na oye onwa na onwa binye papa bra owie ni doctor ewo Harvard University na otia Russia ehunsem no na dwene ni nchocho ni mane beye ni party through anke betmi atwe no everyone but na emu mewi ase abaso bon ni ema na ansi na kwan na ni Nemum no na ne bibia kwa ajinkwane hon ene ne yiri Susan ene ne na mane ne nanamo Bruce ye wo no na ni kidney ewo ohaw na ye no operation be brains na ni kidney ne koso asa e hanadwen anche Bruce ye friend ze oye general authority 1995 no menen ni mie no ne ye wo Frankfurt Germany ena no ewo Russia ene Eastern Europe na Elder Porter abra boss sign wo bra 1997 ana ne kidney no na enkoye ema no enti no onwo sign ba Salt Lake City na emfi adionu mienu na na oyɛ 70 no Bruce ekɔ hospital empre bebre ene se yeye no operation ba se edu na doctor for ni ekache Susan premier no se Bruce enya de ade ebeche no nanso no otnase Bruce was on dialysis na owo ade ane ehohoro ne mogya mu emfie dumienu bra na oyɛ general authority sa mere no ntino na efa enwumre enum bribia na okodon hren nan se ne be ya obetimi ayɛ n'adwuma en anopa anaze dano na enwumre wa kɔ hospital na bra ne ye bom pa ye ma no bebre no na adwendwen beda Bruce na onim ne anekro na reshin 2010 Bruce enya kidney fi ne ba even David Horn sabre de ne sabi ye ye ma no na ya nwade enti e ma na hoden foforo e ma ne timi one Susan Esan Cobb on Russia a on don one area presidency na December 26 aya fi etwem no onya infection ewo hospital ewo Salt Lake City Bruce catch a doctor for so on freedom ho na Bruce catch Susan say minim se sumsum na catch them se bibie ni ho ma doctors no ebetimi aye a ebe ma me enkwaje enti no no onim se nyankopon ebe fand na kofie na asumdie ahyenema December 28 Bruce Esan Korn ni fie na busu en fie en don hwe kakra bi achi nana na dofo atwa no hwe no asumdwe mu okorn sru efie na efie bebre atwa Bruce Potter etro sadie man man the testimony I have adanse dia me wo efa sa odo a Jesus Christo hu no aye akwankyere ewo mabrabom aye ade kronkron a ebo Echese otiasi na oye madamfu enemi ajinkwa na bribia mihia no bian ye hawo ne se ye beba ajinkwa no ho ne be hu no na ejidie wo ne mu no ne ye betimi adi ohaw eni nsohwe ewo wiase mu umeye endi nokre na ye ndi ye mfa ye renhye ne mu na kan yi Bruce Douglas Potter Edi ewi ases mommy en ankra kra bi anyere ho na yendi ewi ases se yen ye be nyambotre na kitin kiti e be ba ya brabom yen niso na emwa afoforo As you trust more fully, bra, wode wo re ahye agyenkwa no mu no. Me she wo bo se enhyira kese e wasumdie bebe wa brabum. Ene eni daso kese e wo dankwam e wo Jesus Christo dim. Amen.
We are deeply grateful.
Yeah, anije ad asida ema onwa kasa chere wiya nyina ene enyuma to actually Kai a man as a general priesthood meeting Ebe Kosu and Yumri a year nuncia a boy. Na Mormon Tabnaco qua broadcast no Ebe or Chanopa if we non chronifa equusi non do. The Sunday morning session. Na kwesia danopa conference no ebe toaso. Nia obeka sachre enen enyimre etwa to ne Elder M. Russell Ballard. A o kan du mie nu ne ho. Na owia kwa no ebe to enyum a child's prayer. Na empire etwa to no Elder Hugo Montoya Okedioso no.
My brothers and sisters,
it is now my assignment.
Mejuma
sebe ne mobekasa.
Your assignment is
na moso mejuma ne se mobetie.
My goal is to finish my assignment.
Me bobe humode se mewie mejuma ansana mo mewie modie.
I'll do my best.
Me bobe humode pa.
Over the years, I've observed.
Na afi mfi bebre be a itwem ne mehu se omo a momo ye eniema a eye din ana eniema akese wo wiase no eye a omo de niema eto wo manim a na omo san so awo nhyehyeye awo kwan ombe fa so etimi anya saade no na ekwan a ombe fa so anya saade no eno ema omo enije esan so boa omo na eya na amount for bebre enim the difference between goal and a plan. Na goal no eye baby a opesa ukọ na plan no eye kwan a wo befa so edu ho. Example and say bi a opesa ufi baby ekọ baby na goal no eye say opesa ukọ sa baby no na plan no eye kwan a wo befa so akokodu ho na me nemu se me ma bibire ho do ma emre bia wo fo so wo mu ni mu kwan na so na ye ni mu kwan na me nemu se me yire ni age a ho sere na saudi bibi betu wanim na aye no saudi bibi betu wanim aye no eno ni go no e na nhyehyeye ene kwan a befa so ebedu eno ene plan na saudi wani ebeto baby a pese okọ enu na hu hia na se ubedu baby a wo kọ no e wo se wo nhyehyeye ene ekwan a obedu wo ye japa wo soro wa kire ye ekwan ono no ade ada ne ni so ene se obepese ye ne no ebetena e wo ahotie mu e wo dan kwa mu na ne nhyehyeye a opese ye fa so du sa wo the no offer no plan of salvation na ekwan a ofa so ene se asaso yi so obetwe mu obemya afane emu odin mu se ni ebenyin na odi e ba asaso yi so e ma ye honam ene aso aso amaye nhyehyeye a ye be fa so anase ye be di so san hyehyeye Yesu Kristo e be kyerɛ ye na Yesu Kristo san so ba asase so e san so bewu agye ye nkwa a eno so e be boa ye ama yetimi aye ade a ye japa e pese ye se o pese ye oni ye tena da nkwa na short term goals only are effective. Obi mu wo hono ma eniemo a eda omanim ekwan tintin num no eye ade a eda omani so na mehu se se yepese yeni agye a ehu behia se e wo se ye yankase yebetena wa akase yepe yepe se ye ye bibi e ma ye ho na yankasa nso atena ho akase okay ekwan we na mefa so edu wo se yedi tu yeni so se ye be di ne mrane nsem ne so na ye timi di ato yenim se ye pese ye kɔ ne nkyɛn a ye be di nhyehyɛ a ɔde amaye ne ho na ehu be hia se ye san so be wɔ nhyehyɛ pa ema ya ware ye adwuma ayɛ ye ɛwɔ asɔre ne mu ɛne bibia ayɛ ye bia
na nsem we koma missionary fo na ishisha ya ye be ya ya ma ye huna ose ye ishisha ye di yen ye japo wo soro edi kan na se ni Yesu Kristo kan ose bibi e be bia no yen fa onu Yesu Kristo nu ene ne ja no endi kan na omo a omo ti ishisha ye anase ade a odo beti weni so no e kire se se o pese odi bibi tu eni so a eye se eye bibi a enye wuna ewo se eye simple na eno no ekura tumi ese se eye wuna na eniem yeye eniem a yebeye a meba yebenya saade na eno no eboa na ensemie no a eno no ema yebete ye japa owo so hise a owo maye ho ene nhyehyɛ a yebetimi ahyamae ho saa nsɛm yenu we eye sɛ yebekɔ ne ho na de tɔso mienu ne sɛ obehyrae na sɛ yebekɔ ne nkyɛn na yebesan so enya nhyira a ɔwɔ maye a ɛno no nhyira na ebenya no ebenam apamae ne na hyɛ sɛ yebedi so no ɛno no gyina sɛ yebenya gyidie ɛwɔ Yesu Kristo mu na yadwen ne ho na yɛde yɛ ho ato ne so ɛnam nneɛma ɔbɛkyerɛkyerɛ nsi sɛ yebenya anidasoɔ ne adɔ Nyankopɔn ne adɔ yɛ ho na twerɛ kronkron no yakenkan ne yɛde abɔ yɛ ho na yɛtumi egyina hɔ pintin akɔsi awieɛ no na Lucifer ana ɔbonsam ɔno no ɛnyɛ ade a yɛn japa wɔ so hyehyɛɛ no na n'ani gye ho ɔno no ɔka sɛ ɛgyei ɛnyɛ ade a wɔhyehyɛɛ no mepɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsesa saa nhyehyɛɛ no na na ɔpɛ yɛn japa no tumi na ɛnam saa adeɛ yi so nti no ɔne ne ɔmo a na ɔmo di n'akyi no yɛn agye nkwa no ɛyi wɔn adi ɛfiri ɛsoro ɛmaa ne bɛyɛɛ ɔbonsam na ɔno ɛne agya a odi nturo kɛseɛ wɔ wiase nyinaa na ɔno deɛ da n'anim sɛ ɔbɛdaadaaeɛ sɛneɛ yɛn nso yɛbɛdi ne kwan so sɛneɛ yɛbɛyɛ te sɛ ɔno ara na ɛnam nneɛma bɔne a ɔyɛɛye ansa na yɛbɔ asase yi so nti no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi anya bɔne fakyɛ da nti ne nhyehyɛeɛ ne sɛ neɛ yɛn agya pa no ahyehyɛ no ɔbɛsɛe no na ekwan a ɔfa so ne sɛ ɔbɛgyegye yɛn agyapa a ɔwɔ so ne mma no sɛneɛ sɛ yɛntie na yɛn so no yɛabrabɔ ɛbɛyɛ basaa te sɛ sɛneɛ ɔno ara no na saa nneɛma wei no ɛnyɛ ɔbonsam pɛ ɛkɔ ma obiara na ɛyɛ adeɛ ɔbonsam no ɔwɔ ɛkwan a ɔfa so ebi ne kasa ano ɔden a ɔno no ɔde daadaa yɛn na saa kasa yi ɛma yɛntumi ɛnte Holy Spirit no ɛne ano saa anyway ebi ne ɔmo a ɔmo ɛmpɛ twerɛ kronkron no a ɔmo ka nsɛm ɛwɔ news mu a ɔmo ɛka nsaa nsɛm no ɔmo ka tia Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ pa no a ɔmo no nneɛma bɔne ɛna ɔmo no ɔmo sosɔ so ɛne kasa fi ɛna ɔmo sosɔ so saa nneɛma wei ɛna ɔbonsam no ɛkwan wei na ɔfa so a ɔde gyina yɛ kwan mu na saa ani wei mu ɛno nso no ɛma ɔmo ɔmfo so ɔmo akɔ sukuu edi akyi ɛdi nti no ɔmo nhia nyame nti ɛno nti no ɔmo ɛntie nea Yesu Kristo ne agyankwa yɛn agya pa pɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ɔmo na ɛnu nti no ɔmo hwere nhyehyɛe a yɛgya pa ahyehyɛ amae na ɛnɛ mepɛ sɛ meka nsɛm ɛfa sɛneɛ yɛde yɛni bɛto sɛneɛ yɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛbɛkɔ yɛgya pa a ɔwɔ soro ne yɛakɔnya nhyehyɛeɛ ne nhyira a ɔwɔ mae na ɛho hia sɛ ɛtɔ da bi a wo ne wo ho wobɛbusa wo ho nsɛm na wobusa wo ho sɛ dɛn dwumadi a medi sɛn na meyɛ ɛnam sɛ wo na wonim ho yie wo na wonim nea wopɛ ne nneɛma a wompɛ wo na wonim baabi a wopɛ sɛ wokɔ na wonim wo ho ɛsen obiara wo na wonim se eh we nie ma me di atu me nimi eh ade a eboa be ma makom anim ana se eboa me ma makom echi na
I like to read and ponder
eh ade a me se no me bibia me pe akenkan esan so dwen akenkan ne ho na se ni ama kan wo ama 5 no ama busa se na eh ade a wasakra wakuma eye adie a wasasa wabrabo ene wakuma na ama ensem a obusei enu no ebehu hia se sa ensise no ena ehu behia se ye be se ye pese ye ko ye japa wosro wa ukai die ajinkwa ne kan ose mu a mu wa ha mu nyina a mu mra menche na meboa mu mumra menche na munsua niema amakyerɛ mu na meyɛ obi a makoma ɛwɔ hɔ ma mo na meboa mo ama mo nya hotɔ na yɛma yɛgyidie ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛkɔsoro a yɛbɛnya tumi na yɛnya bɔne fakyɛ na yɛne yɛn krɔfoɔ nso asetere mu nso bɛkɔ so yie na niema bɔne a ɛma yɛ nyi no nso ne nyina bɛfi yɛ kwan mu ɛno bɛboa yɛn ama yɛayɛ sɛ kristo no na yɛbɛhu agyenkwa ne adwumadi obɛdi bɛgye yɛ nkwa na wɔtwe a kakra a ɛbɛ yi bɔ mmɔden no dwen na ɛfa anidasoɔ papa ɛto w'anim na sɛ anidasoɔ yi nso no dwene yɛn gyapa a ɔwɔ soro nhyehyɛeɛ a wɔmaɛ na biribia wɔde bɛto w'anim ni ɛne saa nhyehyɛeɛ no ɛma ne mbɔ abira bɔ mmɔden na di saa adwuma yi ɛnɛ bɔ ho mmɔden na ɛkasa na bɔ mpayɛ na busa ho sɛ dɛn na ɛwɔ sɛ meyɛ a medi Yesu Kristo mmara ne so ɛwɔ sɛ ɛho bɛhia sɛ yɛbɛdi Yesu Kristo nhyehyɛeɛ ne so na sɛ yɛyɛ saa anaasɛ sɛ yɛanyɛ saa deɛ a bibia nni hɔnom a yɛbɛtumi ayɛ a ɛbɛma yɛakɔ yɛ agyapa ɔwɔ soro so na sɛ yɛhia mmoa ɛbi ka neɛ yɛɛyɛ no ho a Yesu Kristo ɛne adiyifoɔ a ɛtwam no ɔmo ntworɔeɛ a ɔmo ntworɔeɛ ɛtoo hɔ the living Christ no bɔ mmɔden sɛ yɛbɛkan saa nkrataa yi ɛno no ɛyɛ adiyifoɔ ntworɔtworɔeɛ a ɔmo ka fa Yesu Kristo ho na saa Quorum of the 12 yi ɛne mpanyinfoɔ da asɔre ano ɛna ɔmo atworɔ na mɛsan so aka sɛ bɔ mmɔden ne kan nkrataa nso ɛfrɛ no the family a proclamation to the world no ɛno no ɛka abusua ho nsɛm ɛne nhyehyɛeɛ a yɛgyapa wɔ maeɛ na wei nyinaa yɛyɛ a yɛbɛhu sɛ kristo no ɔni yɛakwan mu a bibia nni hɔnom a yɛbɛtumi a yɛbɛkɔ yie na sɛneɛ family proclamation ka no yɛgyapa nhyehyɛeɛ papa ne anigya a wɔmaayɛ no ɛno no ɛnyɛ asase yi so pɛ ɛno no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma yɛatena hɔ daa nkwa yɛne ne bɛtena hɔ na ɛho ɛbɛhia sɛ asase a ɛwɔ so yi yɛn nyinaa yɛbɛbom ne ani abusua no yɛkɔ yɛn agyapa ɔwɔ soro so na nhyehyɛeɛ wei ɛbɛtumi aba so ɛnam sɛ Yesu Kristo no ɔyɛ obi a ɔbɛwugye obiara nkwa na sɛ yɛbɔ ɛho mmɔden ɛkae ntwerɛ kronkron no na yɛyɛ nea ɔ se yɛyɛ a ɛno bɛboa yɛn na sɛnea mekaeɛ no sɛ wokae living christ nkrataa no ɛte sɛdeɛ wokae Matthew Mark Luke ne John anaasɛ adiyifoɔ nkyerɛkyerɛ book of mormon mu ɛno bɛboa ama wo gyidie ɛwɔ kristo mu atintim asan so akɔ soro ɛno no bɛboa ama deɛ wode asi w'ani so no woatumi adi so yie na menim sɛ nneɛma bi tumi ba yɛakwan mu a ɛno no daadaa yɛma yɛyɛ bɔne nanso kristo sɛ sɛ yɛsakra na sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ no a ɛno bɛboa yɛ ama yɛtumi anya yɛ agyapa wɔ so nhyirae no ɛnam sɛ ɔpɛ sɛ yɛne no bɛtena daa ɛwɔ baabi a ɔno yɛgya no te na sene maka no obie ni ho no ma asasi so betena so obie abewu nti no ehu ebe uhiase ebe busa ehu se na se yeni yekọ ye japa ehọ no ma denda ye be ana denda won sabeka na bese me kan se ni ehu hia pa ne se yeni ye japa wo soro ebe tena ni ni Yesu Kristo so atena afebọ na enye de da ye ni mo pe o enam se omo nso epese ye be ka omo minim se omo e wo tumi kese a omo doyen na minim se omo doye na minim se omo doye pa minim se yen ni hihye ani juma omo di na yen ye no yen ni je no eye edom ni so na opese me no wo nyina ba na yebe nya sai ni je mini anu mani mema minim se enche bia ebe di easter a eno no eye Yesu Kristo emra ko Jerusalem no na na wotwe mienu e ba no yebe di easter sunday na no no etegu eye nkunu ma odi owu so na se yedwin ajenkwan ho sa mrei a sa kwesi adeye be ye enu no be boa ama yasesa niema bebre wo ya brabo mni edi ni mra ne so ye mbo modin na ye nhwe ya brabo mu na ye mfa eniema eda enim ntoo na ye nye hihye a eni onyankopon hihye no embo bra esenye me kan ye no ye yesa ye ho betoye na bibibo ni bia koyi amai meda asene dei o Yesu Kristo ni di mu ntino. Amen.
Dear Heavenly Father,
Ya Apostle,
we are very grateful for this session. For the music.
We
pray for President Thomas Monson.
President Thomas S. Monson, you don't know.
We are very grateful for the great service of the people, the men and the women that we were. We pray for the children that they are suffering. Natural disasters. Their homes are destroyed. And some others are living in the middle of the spiritual storms. We are the brothers and sisters. Please change our heart. We love thee, Father.
Amen.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a family choir comprised of members from stakes in Tremonton, Garland, and Fielding, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.